daddy, baby. Yeah. Yeah. Freezy, freezy.
My nigga.
Go get it, yeah. Check it.
Do it for the game, nigga. Never for the fame,
Niko emotion, copy my motion. Into room, I'm sipaking my lotion. Na madame, acha kufanya abortion. Hindu brotherhood, tunafanya distortion. Niko na big kaka, tunachanga karata. Broke niggas, toka ndo kiruka tiktaka. Hizi level to data, kamu wasi fata. Niko dope, sema hot, nimekunyo Fanta. Yo nigga, you fed it, you know that I made it. Una ona get it, my nigga wise. Acha kuchimba bitch, kwa kufuwa shack. Slide on a beat, like she slide on a pole. I be going so quick, she said, babe, please go slow. Ukijana bitch, apa utaomba pole. Swagger zang so smart, nigga utaona saw. Gucci game, bitch game, tell your niggas that game. It's rich game, don't do fame. Tell them legs up with some chains. Haters no bear why I'm ni party popote. Machungu sana na cry, kirogo mpate. Na haso paka nta diving gini kamate. Mungu shari kwa yote unopitia. Kiangu bado na fairo funga mdomo takiongea. Na ugeza judi, fike lipo andikiwa. Kumia sina budi, mapito ndo napitia. Hautake nishike voto, nenge na sumbuo. Nataka nishi kwenye msoto, peso gonjo nimegua. Na kesh kuzima moto, natuwa bana jua. Lali sa kupitia mikato na pambana hii dunia. Niko strong, si, lege lege kampiga. Nisema kwangu kelele, mina fikira ya kesho. Maskini tena mpole na wara tunahaso keto. Chuki mambo kalo kiume sina mipasho. Yeah, all I want ni ku get more. Kichwana more technique kama J-Mo. Eshima ni kushika do. You motherfucker, funga mdomo. Yeah, nasiki hakuna kelele.
Kelele,
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 wanna
kelele.
What's up? Yeah, nasiki hakuna kelele.
Kelele,
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 what's up?